Sirina mirembo obulumi nkumu Mukwano gwange kitufa nnume Oba waliwo eyamutwala gundabye ekyo kinkanze Oba nalinga kuyisa mu biruli Nakula mu buntu nakyusa empisa Ebyo byonna bibeerawo mu mukwano ne bimala ne bifaawo Amaaso gange gagala okulaba omutima gwange guluma gujjudde ku mabwa Mulimbulira ekintu ekinyogotola ninga ali ku mikwa njagala onsumulule Tokkiriza mukwano gwaffe kuzaawa obusungu tebukuleeta kukoowa Tokkiriza laabu yaffe kugenda Somos caminos.